Bwana Yesu asifiwe. Hello brother.
Hello. Is everything okay?
Hello?
Hello?
Yes, now everything is okay. I tried to check what the problem is.
Okay.
Hello? Do you hear me?
Yes, I can hear you.
Okay.
All right.
We may continue, although today we are too late.
Okay. Let's open with prayer.
Okay.
Dear Father in heaven, we thank you for the opportunity to come here and teach a portion of your word. And Lord, we ask that you be with us through this class. And we ask that you help us to study your word and help us to apply it to our lives. And God, we hope that we're always being the best Christians that we can be. And God, please forgive us when we sin. And it's in your Son's name that we pray, amen. Okay. Well, I hate that we had some difficulties this morning, but maybe we can get a little bit done. We stopped last week at 2 Peter chapter 1, verse 8.
Angalia, fungua Biblia yako, Petro wa pili, sura ya kwanza, mstari wa nane.
And at that verse, we had just finished going over several qualities that Peter brings up and talks about that we need to be growing in.
Tutazungumzia vitu ambavyo Petro amezungumzia ambao tunapaswa kukua ndani yake.
And as he finishes in verse 8, he says, if these qualities are yours and they're increasing, then you'll be growing as a Christian.
Anapomalizia pale katika mstari wa 8, anasema, maneno haya ni kwa ajili yenu na yatafanya mwe na utukufu kwa Mungu.
So right here at the end of this section, Peter kind of draws a few things to a close, and that's what we'll cover really quickly today.
Vitu hivi Petro ambavyo amevimalizia ndivyo tutakavyovienda viangalia kwa haraka jioni ya leo.
Gasper, you can have somebody read 2 Peter 1:9 if they will.
Moja asome Petro wa pili sura ya kwanza mstari ule wa 8. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu, hawezi kuona vitu vilivyo mbali, amesahau kule. Tutakaswa dhambi zake za zamani.
All right, so Peter says if you do not have these qualities, then you're nearsighted.
Petro anasema usipokuwa na mambo haya, wewe ni kipofu.
And so what he's really saying is, if you're not trying to grow in these qualities, then you're not paying attention to the future.
Maana yake ni kwamba, kama hautakuwa katika mambo haya, baadaye hautakomaa.
Now, I wanted us originally to go to a section in Luke chapter 14, but I don't think we have time for that today.
Mwalimu anasema angependa twende katika Luka 14, lakini hatumaini kwamba leo tuna nafasi.
If you would like to, by yourselves later on, you could read Luke 14, verses
25-33.
This section of Scripture is Jesus speaking to a great many people.
Hapa Yesu alikuwa akiongea na umati wa watu.
And Jesus is speaking to them, and he's telling them that you don't do anything without thinking about the future.
Anawaambia msifanye kitu bila kufikiria ya mbele.
He makes an application of who among you would build a house without sitting down and thinking about how much it would cost you.
Akiwaambia ni nani anayeweza kujenga nyumba kwanza asikae chini na kupiga gharama.
Whatever we do in life, we must be thinking about the future and what is coming and what we're preparing for.
Anamaanisha chochote tutakachokifanya katika maisha lazima tuangalie mbele kitatokea nini na tumejiandaaje.
And if we're doing this, then we need to be growing because we know that the Lord is returning one day.
Tunapofanya haya, tunatakiwa tukue kwa sababu tunajua Yesu atarudi siku moja.
Okay, so let's move on to verse 10, and I'll read verses 10 and 11 of 2 Peter 1.
Mwalimu anasema tusogee sura ya 10, mstari wa 10 atasoma na 11.
And it says, therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling and election sure.
Kwa hiyo ndugu zangu, jitahidini kufanya imara kuitwa kwenu kwa uteule wenu.
For if you practice these qualities, you will never fall.
Maana mkitenda hayo, hamtajikwaa kamwe.
For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
Maana vitu mtakavyoruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa Bwana wetu Mwokozi Kristo Yesu.
Now, Peter says in verses 8 and 9, he says we must be working hard to grow so that we're not nearsighted.
Petro anasema katika mstari wa 8 na wa 9 tujitahidini kukua.
But then he says here in these two verses, 10 and 11, that if we're growing, then we can make our election sure.
Anasema kama tutakuwa na uhakika katika mstari wa 9 wa 10 wa 9 na wa 10.
He says that if you're growing in these qualities and you're doing what the Lord is asking of you, then you can be confident that you are saved and that you will have a place in heaven.
Anasema kama mtakuwa katika mambo haya ambayo Bwana amewaambia, mtakuwa na sehemu kule mbinguni na mtakuwa imara, hamtajikwaa.
No, but as he's saying this, he's also leaving open the idea that if we're not growing, and if we're not doing the things that God wants us to do, then we can't be sure that we'll be in heaven.
Hapa anamaanisha kwamba, kwa maana nyingine ni kama hatutafanya hivyo, hatutakomaa na hatutaingia pale Bwana aliposema.
Over in 1 Corinthians in chapter 10, Paul is writing to a church in Corinth.
Katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10, Paulo anaandika kwa kanisa la Korinto.
And he says in verse 12, he says, let anyone who thinks he stands take heed lest he fall.
Akasema katika mstari wa 12, mtu akijidhani kuwa amesimama angalie asije akaanguka.
And what he's really telling the people of Corinth is, be careful that you're not so confident that you're going to heaven that you quit doing the things that got you there. Hello?
Hapa, katika Korinto, kanisa la Korinto, wengi walijizania kwamba wako imara katika Bwana, lakini mambo waliokuwa wakifanya, walikuwa yanaonyesha dhahiri.
Okay, he says, make sure you're still doing the things that you need to be doing, like growing as a Christian.
Amesema, fanyeni vitu vinavyotakiwa kufanya zaidi sana kama Wakristo ili kukua.
And Peter is saying here in 2 Peter, he says, if you're practicing these things and if you're doing these things, then you can be confident.
Petro anawaambia mkifanya hivi vitu na mkitenda hivi vitu, mnajionyesha jinsi gani mnavyokuwa imara.
So we must always remember to grow.
Lazima sisi siku zote tukumbuke kukua.
Okay, now, right here at the end of this section, I'd like for us to read verses 12 through 15. And, Gasper, you can read it, or you can have somebody else read it if they'd like to.
Nitasoma kama ilivyoandikwa, mstari wa 12 mpaka 15. Kwa
Kwa hiyo anayejidhania Muislamu angalia asianguke. Jaribu kupata nyinyi isipokuwa lile lilo kawaida la binadamu. Mungu ni mwaminifu ambaye hata acha mjaribu kupita iwezekanavyo. Lakini pamoja na kujaribiwa atafanya milango kutokea ili muweze kustahimili. Kwa ajili ya hayo, wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Nasema kama watu wenye akili, ifikireni ninyi minenani.
Okay. Now this is going to complete our first section of 2 Peter, and I think it comes to a really good point.
Hapa pia tukiangalia katika Petro wa kwanza inatuonesha.
Now here in verse 12 and 13, Peter says, I always want to be reminding you of these things.
Katika mstari wa 12 na 13, anawaambia ninataka kuwakumbusha mambo hayo.
He even says in verse 13, he says, as long as I am in this body, which means as long as I'm here on this earth, I want to be helping you to remember this.
Anamaanisha katika mstari wa 13, anaposema ninapokuwa mahali hapa, akiwa na maana, akiwa duniani, atawakumbusha.
So, before we go any further, let's think about our own lives. Do we ever forget how Jesus saved us from our sins?
Kabla tujenda mbali, tuangalie kwanza katika maisha yetu. Je, tutasahau yale Kristo alitufanyia?
I think so many times in our lives, you know, maybe we don't really forget it in our minds, but by the way we live, we're showing the world that we've forgotten this.
Mara nyingi katika maisha yetu, sisi tunavyoishi, tunawaonesha watu wa duniani kwamba tumemsahau Kristo.
If we go around living our lives today and we're sinning and we're doing all these things that we don't need to do, then we're essentially telling God, I don't remember you forgiving me of my sin, and I don't care that you forgave me of my sin.
Pale tunapoenda, tunapoishi na kufanya yale Mungu alitukataza, tunamwambia Mungu, Bwana, nimesahau jinsi ulivyonisamehe.
Peter says a way to avoid this is to always be growing. And then he begins in verse 14 and he says, I'm going to be leaving this world soon. And in verse 15, he says, I want to make sure that after I leave, you're going to know and remember all of these things that we talk about.
Lakini mstari wa 15 anawaambia, hata kama nitaondoka, nitataka nihakikishe kwamba mnayakumbuka haya niliwaambia.
The things in this book, in the Bible, the things in the Bible that we read, we need to commit to our memories and to our hearts so that long after our teachers and our friends are gone, we remember what God says to us.
Mara nyingi vitu vilivyokuwa ndani ya Biblia, tukumbuke, maana tunapokumbuka tutajua Mungu ametuambia nini.
Now this is really getting into what we'll talk about in coming weeks, which is remembering to study and knowing our scriptures and knowing what the Lord wants from us.
Hii inatukumbusha kwa nini tuko hapa. Tujue kusoma neno la Mungu, tukumbuke maneno ya Mungu ambayo yatatusaidia.
But for right now, this really completes the first section of 2 Peter that I want us to cover. And its main idea is remember to grow your faith.
Hii ndipo somo ambalo nilitaka tujue, kukumbuka kukua katika imani yetu.
Does anybody have any questions about this first section or any comments that they'd like to make?
Mwalimu anauliza, kwa sababu ya muda, kuna swali lolote katika mstari huu tuliosoma? Swali? Yes. Our brother is asking, for example, I don't know how to read. So how can I remember the scripture?
You don't know how to read, how can you remember the scripture? I would suggest to him that he get with somebody who can read and read the scriptures back and forth to each other so that he can remember passages and so that he can know them and memorize them.
Mwalimu anasema kama wewe unasoma usione aibu. Mfuate mtu anayejua kusoma, mwambie nifundishe na hiyo itakusaidia wewe kufanyaje.
And then, something else that he can do is maybe get with somebody who would help him learn to read. Maybe somebody that already knows that would like to help him learn, and that way he would be able to read for himself. But I can promise that if he is looking for an opportunity to read and learn the scripture, then the Lord will make an opportunity for him.
Na wewe mwenyewe utakapokuwa na uchungu ndani ya moyo wako wa kutaka kujua na kuandika kusoma na kuandika, Mungu naye atakupa nafasi. Amen. Amen.
Great. Anything else?
Swali lingine. No
question. Okay. Well, I'm very sorry that we had some problems this morning and we didn't get to study as long as we usually do.
Mwalimu anasema samahani sana kwa sababu hatukuanza muda ule tuliofanya nini? Tuliotakiwa.
And I hope that we'll have the opportunity to do this a little bit more next week.
Mwalimu anasema anatumaini wiki ijayo tutapata nafasi nzuri ya kuanza mapema.
Gasper, you mentioned that we need to have a test.
Yes.
Okay. Well, we can go ahead and do that next week then, and that will be on 2 Peter, everything that we've talked about with 2 Peter up to what we covered today.
Mwalimu anasema sikilize. Wiki ijayo utakuwa na jaribio. Itakuwa katika Petro wa pili, sura ile ya kwanza. Yote tuliyozungumzia yatakuwa kwenye jaribio la mtihani. Amen.
Okay. Well, if Gasper, if you would like to email me maybe some ideas on how you want me to format the test, do you want me to just come up with a list of questions, or how would you want me to do that?
What are we just trying to do is the same as Brother Greg doing.
Okay.
He write for me some questions, then I'm going to the machine and try to write down the questions.
Okay.
And then I give them the papers.
Okay.
So you may write the questions, and I will go to the stationery and can print for me.
Okay.
Then I'll give for them.
Okay. Well, I'll between now and next week, I'll come up with a list of a few questions and email them to you, so that you'll have them. Okay. Be able to translate them, and then.
Yes.
Next week during this time, will they be taking the test, or will we be teaching again next week?
Because they're going to take the test because they have a lot of time.
Okay.
If you'll send me early, I'm going to translate, then in Friday next week they're going to do their test.
Okay, they'll take it next week. Okay. Well,
yes.
As far as them studying for the test, you can tell them that they can read this section, the first 15 verses, and that will help them. And just think about how the things that we talked about as we went through them.
Mwalimu anasema, someni ule Petro wa kwanza, ni ile mistari 15. Hiyo ndio itakayotoka kwenye mtihani na itamsaidia kusoma. Sawa?
Okay. Well, if that's all that we need to talk about, I guess we can close in a prayer.
Mwalimu anasema kwa leo tutalizungumzia hilo. Tumelizungumzia hilo, sasa tufunge kwa maombi.
Okay. Dear Father in heaven, we thank you for the opportunity to study your word this morning.
Baba yetu Mungu wa mbinguni, tunashukuru kwa kujifunza neno lako siku ya leo.
And God, we ask that you bless the people that are here and as in a part of this study.
Mungu wabariki watu wote waliokusanyika katika darasa hili.
Lord, bless us and give us opportunities to read and to know your word and to study how you want us to live.
Mungu tubariki, tujifunze neno lako na tujifunze jinsi gani wewe unataka sisi tupate kuishi.
And thank you for your church and the opportunities that she brings.
Baba tunashukuru kwa ajili ya kanisa lako na nafasi zinazojitokeza Mungu.
God, help us always to be working hard for you and to help the church to grow and spread your gospel as much as we can.
Mungu tubariki, tutie nguvu, tuweze kulihubiri neno lako ili kanisa lako Mungu lipate kukua jinsi lipasavyo.
God, thank you for being our God and thank you for loving us how you do.
Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa wewe kuwa Mungu wetu na jinsi unavyotupenda Mungu.
And please forgive us when we sin, God, and help us to not commit those sins anymore.
Mungu tubariki, utusamehe pale tulipokwenda.